praise and thanks be to the Lord.
Ndumiso nembulelo kuyo inkosi. Siyavuya kwakhona ukuba singaba lapha sizokunqula. Kwayanga ubaba lolwakhe olungaphezu kokuqonda koluntu lonke lungalawula lugcina iintliziyo zethu neengqiqo kuYesu Kristu inkosi yethu. Kwayijonga apha sinelizwi kwakhona. Xa inkosi yayizala kwathiwa uxolo emhlabeni, inkolelo ebantwini. Emva koko kwethuba kwathiwa uxolo kwaba kude nakwaba kufutshane kuYesu Kristu inkosi yethu. Yena uqobo lwakhe uthi akazanga uzokungenisa uxolo, uzokungenisa ikrele. Nonke niyasazi isibhalo. Ngoku xa ufunda iBhayibhile kumele uqonde kwakhona nakwakhona ukuba uThixo uthetha nabani, uthetha ukuthini, uthetha nabani, kuthiwani. Andizuthatha lonke ixesha. Nonke niyazi andikabuyeli kakuhle emzimbeni wam. Ngokuqinisekileyo niqaphe lokho, kusamele uba ndiphumle nje kancinci. Kodwa ilizwi likaThixo nokuba liziswa ebuthathakeni, kodwa lona linamandla nomelele kwaye liyakugqiba oko lithunywe ukuba likwenze. Andazi, kunzima entliziyweni yam ukuqonda uThixo umzuzu wokugqibela, ukuba sinike nje umdla koko akuthethayo, siphendule kuko. Sithe saginya yonke into ibingasifuni, ulwazi nobulumko, yonke into siyenzile ngovuyo, kwaye sifumene ubabalo kuba siginye ngokunjalo nezinto ezisijongileyo. Njengoba kwake kwashunyelwa ngumzana uBranham kwintshumayelo ethi udidi oluthathu lwamakholwa eza ukupapashwa nje malunga naphakathi kwalo nyaka, sazi sonke uba sime ndawoni. Akho mntu uza kumele uba abuze omnye, akekho omnye. Mhlawumbi singakufunda kube kanye okanye kube kabini. Awuyi kuba nombuzo, uyawukwazi uba umephi, uyawukwazi kuThixo. Kwaye asifuni ukugwebana kunjalo ngokuba singabantu kwaye sibuthathaka sonke. Kumele sijongane nomgwebo kaThixo. Ngabe sesikuvile apha kwilizwi lentshayelelo, ndithanda ufunda umqolo okanye emibini. Ngokunjalo ninamanci wathobeleni amadoda amakhulu, thobelanani nonke ke ninxibe ukuthobeka kwentliziyo, ngokuba uThixo uyabachasa abanekratshi, abababale ke abazithobileyo. Zithobeni ngoko ngaphantsi kwesandla esinamandla sikaThixo. Nonke niyazi xa umntu esiye emsebenzini unxiba ngendlela elungileyo, nasebandleni kudingeka ukuthobeka. Ewe, kube khona ukuthobeka phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo. Ithi apho uThixo uyabachasa abanekratshi, abababale ke abazithobileyo. Zithobeni ngoko ngaphantsi kwesandla esinamandla sikaThixo, ukuze aniphakamise ngexesha elifanelekileyo. Singaba nje kwelinye icala okanye kwelinye icala, akuyi kubakho indlela ephakathi naphakathi. Awuyikwazi ukubambelela kumacala omabini, kodwa uThixo unika ubabalo kuthi ukuba anike ukukhanya kwakhe apha elizwe lizukileyo. lithi lonke ixhala lenu liphoseni phezu kwakhe ngokuba yena enikhathalele. Ele lilizwe elinzima okanye mhlawumbi elingekho nzima kodwa eliwubambayo lo mxholo. Okunintsi okanye amaxesha amaninzi siyathanda ukuzinceda, sijongane namaxhala ethu, silungise iingxaki zethu. Kodwa Nkosi, xa sifuna ukulungisa iingxaki ezininzi ziye zisiza ngokuninzi, kodwa kumele siwaphose kuye onke amaxhala ethu, lo osikhathaleleyo. Sonke singakufunda oko uba ngokuqinisekileyo siya kuncedeka. Lonke ixhala lenu liphoseni phezu kwakhe ngokuba yena enikhathalele. Elizwe lilungile. Singafunda nje ngokungqaleyo incwadi yesibini kaPetros, isahluko sokuqala. Umqolo wesithathu, nibona nje ukuba amandla akhe obuThixo asiphile zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo ngakho ukumazi lo wasibizayo ngozuku nesidingo. Esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo, nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Neli ngokunjalo lilizwe elibaluleke kakhulu. Xa sizelwe ukutsha sathwala ubomi bukaThixo kuthi siba ngabaxhamli bemvelo yobuThixo. Kwaye ithi, ewe, ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke ngoko, suvumele izinto zizihambele nje, sucinga uba ziza kuzizela. Kodwa nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini elukholweni lenu, nongezelele isidima esidimeni ke ukwazi, ekwazini ke ukuzeyisa, ekuzeyiseni ke umonde, emondeni ke ukuhlonela uThixo, ekuhloneleni uThixo ke ukuthanda abazalwane, ekuthandeni ke abazalwane ukuthanda abantu bonke. Niqokele ukukhuthala konke, akunikwa kuthi xa sithe ekozeleni kwethu okanye xa soneke izandla zethu ethangeni, kodwa sibone ukunyanzeleka kwezi zinto. Size phambi kobuso bukaThixo sithi, Nkosi, sifuna uma imihlaba yethu phambi kwakho, sifuna konke okuthembisileyo elizwini lakho, kuko esifuna uba nakho sinike ngoba bantu. Mva koko uThixo uqinisekileyo uya kuphendula asinike oko sikudingayo. Umqolo wesibhozo uthi, kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni zisanda, zinenza ukuba ninganqini, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini iNkosi yethu Yesu Kristu. Kuba lo zingekhoyo kuye ezo zinto uyimfama, ubona luzizi, ekulibele ukuhlanjululwa kwezono zakhe zakudala. Endithi ngoko, bazalwane, makube kukhona nikhuthalele ukulwenza luqine ubizo nonyulo lwenu. Kuba na ukuzenza ezo zinto anisayi kukha nikhubeke. Kuba ngokunjalo nophiwa ngokobutyebi ukungena ebukumkanini obungunaphakade benkosi yethu umsindisi uYesu Kristu. Ukuba le ndalo yobuThixo nezimvelo zobuThixo zingabonakaliswa ebomini bethu, ngoko siya kuvunyelwa ukuba singene kubukumkani obungunaphakade kwaye sinokuza kulamhla wokubuya kwenkosi yethu uYesu Kristu singenaxhala, singenaloyiko. Hayi kuphela oko kodwa sinovuyo. Kodwa nabani ongenazo ezimpawu, itsho apho uyimfama ubona luzizi. Kwaye nonke niyazi uba oko akulunganga, nditsho kwalapha ngokwenyama, nditsho nangokomoya. Zimbini izinto apha, kuba lo zingekhoyo kuye ezo zinto uyimfama ubona luzizi. Zizinto ezimbini ezi, qala kuba yimfama, ngoku ubona ngokusondele kakhulu phambi kwakhe mhlawumbi, kwaye noko akulunganga. Omnye kumele abe nemboniselo epheleleyo yoko uThixo asilungisele kona. Ngelinye ilizwi, phambi uba sifunde ngokukhawuleza kwisitshilelo, ndithanda ufunda kwakhona eli lizwi kuYohane isahluko sethoba ebesikhe salifunda kwixesha elidlulileyo, ngokuba kubalulekile ukuqonda ukuthetha kukaThixo, hayi ngokwengqiqo yakho okanye eyam, kodwa ngendlela uThixo afuna uyiqonde ngayo. Kwivangeli kaYohane isahluko sesibhozo umqolo wamashumi amane nesibini ukuya kowesithathu, uthe ke uYesu kuwo, ukuba uThixo benguyihlo ninge nindithanda, kuba mna ndaphuma kuThixo. Ndifikile ke kuba andizanga ngokwam, nguye owandithumayo. Kungani na ukuba ningayiqondi intetho yam? Kungokuba ningenakuliva ilizwi lam. Apha yingxaki yonke. Ababhali beza bezokuva uYesu kodwa baziqwebela iimpendulo zabo, babengafuni ukuva nakanye, kodwa entliziyweni yabo yayinto ehluke ngokugqibeleleyo. Babesolo bezilungisele indawo yabo, isimilo sabo enkosini. Yathi inkosi, anina kuyiqonda intetho yam ngokungokuba ningenakuliva ilizwi lam, anikulungelanga ukuva ilizwi lam. Kukhona ngenyaniso abantu kweli xesha, kwa umzana uBranham ukutsho kwakhona nakwakhona, uThixo uthatha okulungileyo nokubi, umoya ombi nolungileyo usemhlabeni, nokuba ukulo nokuba ukulowa. UThixo uthatha abantu kuphela, hayi umoya ohleli kubo. Apha kuhleli eyona ngxaki inkulu, aba bangakulungelanga ukuhlala ezinyaweni zikaYesu bathule bamamele amazwi akhe. Abayi kufikelela kuyazini inyaniso, ngokuchaseneyo ubunokuva xa okubini kuthethwe elizwini lentshayelelo, lo unendlebe zokuva makave. Bonke abantu baneendlebe ezimbini ngokwenani, kodwa ngubani onokuva? Kukuphela abo uThixo abavula iindlebe zokomoya, ewe nentliziyo, abangaqwalaseli into ngokubonakalayo kodwa bayifumane ngokutyhilelwa ngumoya, baqonde ukuba yinyweba engakanani na eyokuba sibe nokuhlala ezinyaweni zikaYesu, uba sinokuva amazwi akhe acacileyo xa ithetha nathi, ukuba sinokuqaphela ixesha esiphila kulo. Akho zinto esingavuyela zona. Thina esivile ekuqaleni ngaba kumelanga sibasive kude bese kupheleni. Sonke siyazi xa inkosi uYesu yayihamba emhlabeni iqala yalishumi elinebini yaba ngamashumi asixhenxe yaba ngamanani amakhulukazi. Kodwa ngubani owamqondayo, ngubani owaphendulayo koko wayekuthetha? Ilizwi elibhalwa amatyeli asixhenxe kwisitshilelo isahluko sesibini nesesithathu sibhalwe abeyisi, hayi kwibandla njengokuphangaleleyo kodwa ngalonke ixesha kwabeyisi. Singakubona oko kakuhle kusuku wonke umyalezo wesigaba sebandla kwisitshilelo isahluko sesibini umqolo wesixhenxe. Lowo unendlebe, lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Lowo weyisayo ndiyakumnika ukuthi adle kumthi wobomi ophakathi kweparadesi kaThixo. Kubana oweyisayo kulowo unendlebe yokuva into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Nantso into ithethwe nje ngokuqhelekileyo kwisithunywa, isithunywa sebandla eliseefesi sibhabhelele uthi, utsho lowo uzibambileyo iinkwenkwezi ezisixhenxe ngesokunene sakhe, lo uhamba phakathi kweziphatho zosibane zosixhenxe zegolide. Kwaye sonke siyazi, sonke siyazi xa siya kwisahluko sokuqala ithi phaa kumqolo wokugqibela amabandla asixhenxe neziphatho zezibane zosixhenxe zegolide yile iinkwenkwezi ezo zisixhenxe zizithunywa zawo amabandla sixhenxe neziphatho ezo zisixhenxe uzibonileyo ngamabandla osixhenxe. UThixo unike umyalezo kwisithunywa sebandla wawuzisa kubantu bakaThixo nabo babiziweyo banyuliweyo. Abo banyuliweyo bava hayi kuphele ekuqaleni kodwa ekupheleni ibava, hayi kuphela izinto ezilula kodwa ngokunjalo nezinzima. Kutshiwo kwakhona kwakhona kwaye umzana uBrahim uthethe amaxesha amaninzi kwintetho ethi nabani otya inyama yam asele igazi lam unobomi. UmJuda wawungavumelekanga ngokuqinisekileyo uba utye igazi, kwakusemthethweni kuba ubomi busegazini kwaye babengavunyelwanga ukuba batye igazi. Nanku lo uzisa ubomi kuthi enikele ubomi bakhe ngenxa yethu uthi nabani ongayi kusela igazi lam. Kwaye amaJuda babengenakumela uku oko babe nomthetho phambi kwabo kwamehlo abo ungakubona. Kwakungavumelekanga kuThixo ukuba utye igazi ngokuba ubomi busegazini. Igazi linokunikelwa kuphela ukucama kushelo noxolwe zona. Ubomi besilwanyana kuba ubomi bomntu gxebe ubomi besilwanyane bunikelwa ngenxa yobomi bomntu. Igazi lesilwanyane nikelwa ngenxa yegazi lomntu. Kodwa ngokweza lo wathi nabani ongaliseli igazi lonyana womntu, angayidli inyama yakhe. Oku kwakungenakuthelekelela kwaye kuyinto engenakwenzeka nakanye ezingqondweni zabo. Sonke singaqonda kakuhle ukuba singacinga nje kancinci njengobuJuda sithi yayintoni. Lalikhona inani elalingqonge uYesu. Babengacingi indlela amaJuda ayicinga ngayo, kodwa babeqaphele ukuba kubani lo uthetha nathi nguMesiya, kwaye into ayithethayo iyinyaniso. Ingaba niyaqonda okanye aniqondi? Umzalwane wathi uzawusinika njani inyama yakhe? Ngokunjalo bakhubeka baze bamsingela bahamba. Kodwa abo babengabalandeli bakaYesu, kubo yayintetho. Abangangazange bayihoye nje, kodwa bahlala nenkosi. UPetros wathetha la mazwi azukileyo ukuba, Nkosi, singayaphi na ngokuba akuwe amazwi obomi obungunaphakade. Ngalonke ixesha kasingayiqondanga into, ngoko ndingaqala ukubiza inani mangaphi amaxesha engendahambayo, okanye mangaphi amaxesha engewahambayo wena. Yintoni isizathu soba sihlale apha namhla sifuna ukuva sive oko umoya ukuthethayo kuwa mabandla? Kwaye sazi kakuhle uba umoya uthetha ngomlomo, ngelizwi. Umoya awuthethi ngokuphephezela nje emoyeni, kodwa umoya thetha ngokucacileyo kwizithunywa zebandla uba unova kakuhle. Njengoba lithethile ilizwi ukuba umyalezo uthethwa ekuqaleni kodwa ekupheleni komyalezo. Umyalezo uthethwa ekuqaleni kwesigaba, kodwa ekupheleni kwesigaba ithi lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Ekuqaleni umyalezo unikelwa isithunywa, ekugqibeleni ibe ngumoya othetha kuwo amabandla. Kodwa ekuqaleni awuthi moya, ya emabandleni ithi emabandleni, kodwa ekuqaleni ithi isithunywa sebandla sibhalele uthi. Kukuphela kwakutyhilwe kwisithunywa sebandla, kutyhilwe ngumoya into emakayithethe kulo ibandla. Ngoko yayisengengomthunywa kaThixo othethayo, kodwa umoya kaThixo wathetha ngumlomo womntu, njengoba kubhaliwe, amadoda angcwele kaThixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele. Zange bathethe into abafuna ukuyithetha, kodwa uThixo wathetha ngabo ngomoya wakhe ngalonke ixesha. Siyamkela loo nto isithunywa sikaThixo sithunyelwe yona kwisigaba sebandla, sive into umoya ayithethayo kuwa mabandla. Awukho omnye umgama okanye besiya kubuyela emva apho sisuka khona, kodwa zange siphume kuyo yonke iBhabheli kuphela ukuba siphinde sibuyele, kodwa saphuma ukuze silandele iNkosi ngokwesibhalo. Nina bantu bam, phumani phakathi kwabo, nizahlule, ningayichukumisi nento engcolileyo. Ngoko ndandiya kunamkela ndibe ngonyana neentombi kum, ngoko ndibe nguyihlo wenu, ndibe nguThixo wenu. UThixo nguThixo wethu kwaye uyathetha nathi ngelizwi lakhe. Siyakuvala ngokugcinisa nje njengoba uYesu wathi kubabhali nabafarisi kungani na ukuba ningayiqondi intetho yam kungokuba anikulungelanga ukumamela yayintoni indlela yokuthetha yabo yayiye yabantu behleli ezinyaweni zikagamaliyeli kodwa intetho kathixo yayintetho yobuthixo engcwele iyinto eyayikwicebo likathixo ifana kanye nakweli xesha sikulo kukhona ukuvakaliso lwabantu ngelizwi kwaye lukhona ukuvakaliso olungcwele lwelizwi olu lungcwele lubandakanya ukumamela oko umoya akuthethayo kuwo amabandla kwaye siphendule kuko sikholwe ngentliziyo yethu yonke bazalwana noodade inkosi iya kuba naso isihlwele esihle esiya kuxhwilwa sithatyathelwe phezulu kwaye ndiyakholwa ukuba siya kubaphathi kwabo ndumiso nembulelo kuyuthixo wethu kwaye ndiqinisekile ukuba asiyi kuma phakathi naphakathi kwendlela kodwa siyaqhubekela phambili ngobabalo lothixo wethu kwaye xa utshaba lucaphuka kakhulu lifune ukukhupha ingqumbo yalo kubantu bakathixo siyakhumbula ilizwi libhalwe kwisitshilelo sahluko seshumi nesibini irhamncu lama phambi komfazi ukuba lidle ukuze lidle umntwana oyinkwenkwe kodwa umntwana oyinkwenkwe akazalwanga ukuba aqwengwe lirhamncwa umntwana umntwana oyinkwenkwe uzalelwa ukuba axhwilelwe kuthixo etroneni yakhe usathane angaqwenga kuphela into uthixo amvumele ukuba ayiqwenge hayi abakhe abenkosi akayi kubaqwenga ewe uyagquma uyajikeleza njengengonyama egqumayo sikuvini kwaye besimisele ukuba sife ekugqumeni kukasathane kodwa ukuba sivule simamele kakuhle into inkosi eyithethayo ngenyaniso sinokufanisa okuhle ngokuvulwa nje kwamatywini asixenxe uyohane wayibona imvana ngokunjalo yayingonyama yesizwe sakwajuda yabona ingonyama yesizwe sakwajuda seyisile ngokunjani ngoku inkosi yethu ithetha ilizwi lokugqibela xa utshaba luhamba njengengonyama egqumayo inye into eqinisekileyo xa inkosi yethu iya kugquma njengengonyama yonke into iya kungcangcazela yonke into iya kuthula iya kudilika siyakubona oku kumnqophiso omdala kuyohoyile njengoba sibone kwimiqolo emininzi uba kuyokwenzekani xa inkosi iya kuvalisa ilizwi layo eyerusalem eziyoni ngoko yonke into iya kuthi cwaka yanga kunganjalo kuwe nakum ngoku sonke siyazi ukuba uyinkosi yethu uyingonyama yesizwe sakwajuda woyisiwe ukuba ayithabathe incwadi ayivule amatywina ayo atyhile umxholo unoyolo lo uvayo akhole oko kutyhiliweyo nokuba kutyhile ke kubani kumlomo kathixo kwaye wena ukuvileyo kwahlala entliziyweni yakho nengqondo yakho khona into ebipha kuye kwahlala entliziyweni ikhona into ebikhona phana intlokoma ukuphindaphinda. Kwaye besazi ukuba uThixo uthetha nathi, kwaye yawungakwamkela ngentliziyo yakho ukholo. Lo unendlebe yokuva makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Lo weyisayo unesithembiso sokuba akayikubona ukufa kwesibini ngokunjalo. Kuso sonke isigaba sebandla khona into ekhethekileyo enikiweyo isithembiso ngokuqhagamshelene nabonke abeyisi. Kuzo zonke izigaba bonke abeyisi boxhamla kwizithembiso iNkosi ezithembisileyo kwabeyisileyo. Boyisa kanjani? Ngamandla akho ngawam. Boyisa ngegazi lemvana kwaye ngenxa yelizwi lobungqina babo. Ayilo lizwi lakho, ayilo lizwi lam, lilizwi likaThixo elityhiliweyo elithela bubungqina bakho nobam. Ingaba unabo bakho ubungqina? Ingaba ndinabo bam ubungqina? Okanye ingaba ilizwi likaThixo elityhiliweyo liye laba bungqina bakho? Yanga iNkosi ngagcina oko ikujongileyo kule mpela veki nje entliziyweni yakho neyam. Yanga ngamisa phambi kwethu ukungafihlisi kwentetho yakhe, kwaye mandivale ngokuthi kumnqophiso omdala kubhaliwe lo uthe ungebi, uphinde wathi konke kuvele emlonyeni omnye. Kwaye kwakhona ithi nabani onetyala lomnye unetyala layo yonke, ngoba bekuthethwe ngomlomo omnye ofanayo. Kunjalo nakweli xesha isityhilelo esinye nokuba singafumanaphi kweza kanjani kumzana uBranham, yayingumlomo weNkosi owawuthetha. Kwaye asinawukhetha uba siyawukholwa ntoni okanye ntoni esingazuyikholwa. Lo unetyala lomnye njengoba ngomnye unetyala layo yonke, udlula konke. Ngokunjalo iNkosi enye ithethile sukele ekuqaleni utsho ekupheleni. Unoyolo lo unokholo, unoyolo lo ukwamkelayo uyakusikeleleka ngeentsikelelo zoThixo namandla onke. iNkosi ibe nani nonke. Amen.